Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhlaka 10 May. Ngesonto elidlule ungqongqoshe wezempilo uDokotela uJoe Phahla uphinde welula isikhathi sokuphawula ngemigomo emisha yezempilo okuyiyona esizosetshenziswa ukulawula ukubheduka kwezifo eziwubhubhane njenge-COVID-19. Yimithetho lena ethinta ukugqoka izifonyo, isibalo sabantu esamukeleke emcimbini, emngcwabeni, imlindelo nasezintweni ezithutha umphakathi, ukuvakashela kwamanye amazwe nokungena kwabantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Iphinde ikhulume nangalokho kwamukelekile ezikoleni. Ukubheka le migomo kabantu, ukhona ungoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngokubingelele bese ngibingelela abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, uma usikhela phezulu, zithini lezi ziphakamiso zikahulumeni?
Lezi ziphakamiso zikahulumeni ithinta kakhulu ukugqoka kwey'fonyo. La kuthiwa khona endaweni evalelekile noma singathi endaweni indoors, ufanele uqiniseke ukuthi isifonyo usigqokele ngaso sonke isikhathi. Kodwa endaweni ezingaphandle neyishaywe umoya, then isifonyo asidingakali. Siphinde sizokhuluma kakhulu futhi nenani labantu abangakwazi ukuba bekhona ey'ndaweni mhlawumbe zilezi singayibiza ukuthi zibumnandi, entertainment areas. Le kuthiwa khona 50% capacity yakhona, kufanele ukwazi ukuthi abantu abakhona balingana no-50%. Kuzothinteka kakhulu-ke la osomabhizinisi aba-onisha iy'ndawo zobumnandi, ne okuzohamba ama-health regulations noma mhlawumbe abantu abazo-inspect ukuthi le mgomo iyagcinwa yini. Bengakwazi ukuthi bangene babuze ukuthi le ndawo yakho bumnandi ngabe inani labantu abakhona bangakanani, ukuqhelana kungakanani uma sekuthiwa khona into eyenzakalayo. Kodwa iphinde ithinte kakhulu nabantu abasuke besolwa ukuthi sebesuleleke igcwane le-COVID-19, la beyibiza khona nge-track and tracing, la bezothi mangabe kuthiwa uyasola ukuthi khona ukhona uhulumeni uzokwazi ukuthi wakuphoqe ukuthi uhambe yo-test ukuthi ngempela likhona yini, akuphoqe ukuthi uhambe yo-isolate mangabe kuwukuthi usethulile ukuthi cha, sithe uma sikuthesta sakuthola ukuthi igciwane le-COVID-19 likhona kuwena. So yiminye imigomo le ekhona neyithinta kakhulu ukusebenza noma ama-regulations noma singayibiza ukuthi i-National Health Action engelisi izoshintsha ngayo. Iphinde ibe nomthelela kakhulu futhi kwabantu abasuke bevele emazweni angaphandle. Ngendlela ebhalwe ngayo ithi uma ngabe kuvele ezweni langaphandle, azi ukuthi ngeke uzukwazi ukungena eNingizimu Afrika ungavaccinatanga, ngeke uzukwazi ukungena eNingizimu Afrika ingekho ubufakazi bukhombisa ukuthi uvaccinate nini, nobufakazi efanele acceptable lapho kwi-board, ochaza ukuthi umuntu ozongena uyofanele enze sure ukuthi uvaccinate. Asiphinde sigade ukuthi ithina sinemithetho efana njengale, okuchaza ukuthi kwathina uma ngabe sihamba semazweni angaphandle, yo amazwe angaphandle amagcikeni alilizwe ufuna ukuzongena kulona, makuwukuthi i-vaccination certificate ayikho noma ayikho into ekukhombisayo ukuthi u-vaccinated. So ezinye zezinto nemigomo le uhulumeni ayithathe wayinikeza thina sabantu, wathi ake niphawule ngani bona ukuthi njengoba siwuhulumeni ontando weningi eNingizimu Afrika, ngibona ukuthi le migomo nemibandela engithi asiphile ngaphansi kwayo ukuthi sigweme ukuthi singahaqwa igciwane le-COVID-19 ngendlela engizokwazi ukuthi i-control-eke iyamukelekile. Uma ngabe liyamukela ngiyobona ukuthi nithule, noma kuwukuthi niyafaka ama-comments ethu bese siyabona ukuthi kuphi la singakwazi ukuthi si-amende khona.
Kubaluleke ngani ukuthi abantu baphawule nabo?
Kubaluleke kakhulu. Asikhumbule ukuthi i-democracy noma intando yeningi isuke ichaza lokho. Aphinde futhi uhulumeni azowafosa umthethosisekelo obeka ucacisa ukuthi uma ngabe khona umthetho kufanele ushawo, ufanele uqale udlule ebantwini kuqala, kube abantu abazosho ukuthi yebo siyavumelana nalo mthetho, yebo siyabona ukuthi mhlawumbe akhona ama-amendments angaba khona lapho nalapho nalapho kuqhuba ukuze ikwazi ukuthi ihambisane nento thina esuke sibona ukuthi siyiyona. Enye into yakhona isuke ithi asibuye sikhumbule ukuthi uhulumeni usuke uyidlanzana labantu abasuke bekhona, kanti iy'nkumbi zabantu baseNingizimu Afrika zingenzeka ukuthi zine-knowledge nendlela noma namacebo athanda ukuhluka indlela noma imithethweni esuke ifuna uhulumeni engakwazi ukuthi ibambeke ngayo. Abesethi nginikeza ithuba-ke lokuthi ibani part and parcel womthetho ozo-aplaya kunina, nomthetho futhi enizokwazi ukuthi niwulandele. Kulula umuntu ukuthi agcine umthetho wente kade understand ukuthi kuvela kuphi inhloso yakhona yini, then ukuthi agcine umthetho la izothi khona cha imphoziwe nje yonke lento ekuvele kwathiwa 90 sezokwenzeka kuwena, ngangaba nayo i-choice whether ngiyavumelana noma ngivumelani na. So kubaluleke kakhulu ukuthi ake sibone indlela esizokwazi ukuthi sikhomente ngawo noma silethe uvulo lwethu. Ngiye ngiphatheke kabi-ke ngithi cha, angathi ama-members of parliament ethu wona mhlawumbe abuya asenzele phansi ngoba akayidlali iroli yabo kuma-parliamentarians. Konke la ehlala khona for sure kunendawo ababila kuzona noma babize ngama-constituency offices. Kodwa sikaze sibone mhlawumbe behle benyuka bezama ukukhombisa noma uku-advise abantu ukuthi ngemthetho enjeso kwesiphumile. Asiboni begcwala indawana eyafana njengamasontweni, uma-society, noma iy'ndaweni zobumnandi la besuke bethi khona. Umphakathi useNingizimu Afrika iban aware ukuthi khona information enje ephumile. Sifuna ukuthi nina nizokhomenta kuwona ukuthi hamba kanjani. Ngiye ngithi-ke siyobona ukuthi bayasebenza ngempela masuke ukuthi makhona imithetho ehlongozwayo njengale bakwazi ukuphuma njalo besuke bephuma beyoshaya odotho kudoma kuthiwa kuvota. La bezobe bethi khona sifuna ukuthola uvo lwenu ukuthi kwenzakalani ngalelo mthetho esuke siwuhlongoza. Ezinye iy'ndawo abangayizi kuzona. Indawo mhlambe eyifana njenge imsakazo yomphakathi nakhona futhi amaphephandaba afana nombele la kufanele bakhombise khona phela ukuthi sifuna ukuxhumana nabantu ngazo zonke indlela sifuna ukuthi sizwe ukuthi uvulwa kulithini hence so sibenza zonke indlela ekhona kuhulumeni ukuze sikwazi ukuthi sixhumane na kungenzeka ukuthi ngesinye isikhathi njengoba kwenzeka manje ukubona ukuthi le nto ye-compliance noma mhlawumbe lokufuna uvo lwabantu ukuthi lithini is just nje tick box exercise akuyona into abayenza ngoba nako isuke ivela ngaphakathi enhlizweni bekholela futhi kuyona ofanele bayenzisise. The day la beyonzisisa khona is the day la beyokwazi ukuthola khona ukuthi abantu bathanda ukuthi kwenzakaleni babe nomthetho futhi abantu abazokwazi ukuthi bawuthobele bona without the need ukuthi bawu-enforce kakhulu.
Sasho njalo nje Mnumzane Zikalala, qaphelile nanokuthi indlela lembono ethunyelwa ngayo ukuthi abantu kuthiwa abathumele i-email. Nokuwukuthi uma ubheka isimo sabantu abaningi eNingizimu Afrika, akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuthi athumele i-email.
Kukho kunjani impela, nezinye zezindlela noma ezinye zezinto ezikeyidala ukuthi abantu bangakwazi ukukhomenta kahle. Abanye bese kuthiwa bahambe bayobhala incwadi. Mangase sibuze ukuthi banganani abantu abathale eduze kwama-post office asasebenza. Inani labo lithanda ukuthi libe lincane kakhulu. Umbuze bese uthi, yindaba mhlawumbe ingathunyelwa ama-views noma mhlawumbe ama-comments ne-SMS zizibe yikhona iy'nhlelo uma kuthiwa kunama-competition yonke into ivulelekile kulowo muntu. Yindaba angasetshenziswa uhlobo lo-WhatsApp le kade ukhona asetshenziswa nake information ekade ikwazi ukuthi idlulise izochaza ukuthi i-coronavirus noma i-COVID-19 isebenza kanjani. Yezona zonke iy'nhlelo efana ngabe uhulumeni uyayisebenzisa lezo ukuthi abantu bakwazi baxhumane nohulumeni la basuke bekhona. Besigrani noma mhlawumbe kufanele baxhumane nabantu. Uhulumeni kazwelonke sibe no-MEC kuma-provincial structures. Even nasendaweni esingabe ukuthi mhlawumbe ama-local municipalities. Bakhona abantu abasuke bawoma-district managers. Umsebenzi wabo angakwazi ukuthi bahambe be-collect le information abalulekile ngoba angeke uhulumeni wakwazi ukunqoba igciwane noma ukuspreada kwegciwane le-COVID-19 eyedwa. Uyawudinga umphakathi ukuthi abe uphathe iphasel yawo. So kungcono umphakathi usheshe udonse eduze la uzothi khona ake ningichazele nani ningicebise ukuthi imiphi imithetho esingakwazi ukuyishaya ukuze sikwazi ukuthi siyivikele sonke singayitholi sesihaqwa igciwane kanye kanye singasakwazi ukuthola indlela esizokwazi ukuthi silimanage ngaso. Ila uhulumeni asasebenza ukuthi asebenze khona kakhulu ekuqiniseni iy'ndlela zokuxhumana ukuze akwazi ukuthi athole uvo lwabantu ngokushesha akwazi ukuthola uvo lwabantu ngendlela ozokwazi ukuthi imsize ukuthi baseshaye imithetho akashaye imithetho kuyona yona nezolandelwe wonke wonke.
Uma isifinyelelile imbono yabantu kuhulumeni, izona ziphi iy'nyathelo ey'landelayo?
Iy'nyathelo ezike ingene kuwukuthi laba esibabiza ukuthi ama-drafters e-legislation noma umthetho ake ayithathe ayibone ukuthi azoyibeka kanjani ngendlela ezohambisana nawo umthetho noma esingayibiza ukuthi ama-legalists. Bese bethi ukuze senze into ezokwazi ukuthi uyophasa then ake sibone ukuthi iphindlela esizoyiphendula ngayo and then bese iphinde iqale nge-processing la khona izodlula khona e-National Assembly iphinde iyodlula khona e-National Council of Provinces ekusuke kuyimkhandla esuke izoletha uvo lwayo. Nakho ukuthi ama-parliamentarians noma osopolitiki basuke benayo futhi ihlandla lesibili ukuthi bakwazi ukukhomenta ngalo mthetho osuke ukhona before uyofika ezandleni zika-president. Okuwukuthi u-president once wawusayina wabo umthetho ilaki yothatha khona ukuthi sekuwumthetho oqinile kufana ngabo olandelayo wonke umuntu. Kodwa zozombili lezi ndlela esiyibalayo imibhudo esazohambile umthetho ohlongozwayo kusuke kwakhe kwenziwa indaba yokuthi akube umthetho ovunywe yintando yeningi. La kusashoda khona njengoba sisho ekuqaleni isekutheni siyithole le ntando yeningi ukuthi ithini kodwa inabantu ekufanele ngabe bayidrayiva noma ibona bangamashoshozela ayo. abangawenzi kahle kodwa umsebenzi wabo ngenxa yokuthi abakafiki kwileveli la bengakwazi ukuthi bakhulume nabantu ngokuvuyelekile noma ngokushesha. Sinethemba-ke kodwa ukuthi ngesikhathi sazohamba yonke le mithethi yaku-NCOP ihambe yephalamende ihambe yepresident, ithuba sisazolithola sabantu baseNingizimu Afrika ukuthi ake sibone ukuthi iyiphi enye indlela esingakwazi ukuthi sikontribute ngayo.
Nomzansi kalala njenganjalo, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ngiyabonga, ngibonga mina kakhulu ebenosuku oluhle.
Lowo bengumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.